Steve on the beat.
Yani upendo wako umeniziba moyo. Hata kwa wengine mama sio. Penzi lako limenikitiri milini. Nahisi tu penzi lako kila wakati. Jinsi unavyonipenda mama, mbona sijawahi kupendwa kama hivi. Oh baby, nahisi faraja nikiwa na wewe kando yako. Oh mama, nahisi kufarijika tu nikiwa na wewe kando yako. Hivi umenirambisha nini penzi lako, mbona linanimaliza, maliza. Unavyonidekeza kama mtoto mchanga, kwako nachanganyikiwa. Oh baby,
unavyonikumbatia na kunikisi.
Purchase your tracks today.
Classic music.
Purchase your tracks today.
As your man.